Leo yote nimekuwa na flashback ya vitu jana usiku tulifanya. Wezi majimbaka leo na kutaka ni few hours na nasikia nimekuhata. Hii bash niishe inabo. Mina kudai, mina taka tuende home. Tukue freaky tonight. Rudia kama jana nili like. Na washa kando, no dim lights. Tandika towel juu ya sheets. Najua unapenda finger na uta release. Fanya kama jana. Nikiva lingerie, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndong, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia.
I've been waiting on your love, anapenda niki come around. Said I've been waiting on your love, one of a kind never let me down.
Big bati gali ati anapenda tightness. Bedroom bully grab your back shirtless. Dufu mpara roha dini baki backless. Na mseti aga vizuri adia na mwaga bank check. Kifo cha mende na mpia hada na zirai. Favorite position anapenda kwa behind. Switch position slap your haka ukidai. Ikipidi neza tag beshte wa mine.
Ikiva lingerie, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia. Ukiva lingerie, alafu dunge heels, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu Joe wike naskia.